Olusoma olutandika ttaamu eno esooka mu mwaka guno omujja lutandise mu butongole olunaku olwaleero nga lugenda kumala ennaku 89 zokka. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Oweekitiibwa John Chrysostom Muyingo asabye abazadde obuteekwasa nsonga yonna okutwala abaana ku masomero batandikirewo okusoma olunaku olwaleero.
Kulongoosa somesa abaana kutandikirawo okusomesa gye bali abaana mubatwale bonna basome, teri mwana n'omu alina kuba mu ssomero gwe mugenda kuleka bweru. Njagala n'okutuuka ba inspekita abaddasse bonna gye muli tambulire mulabe nga mulondoola kigenda mu maaso mu masomero, kubanga twagala okubeera nti abaana baffe basomera mu mbeera egwanidde okubasobozesa okuyiga obulungi. Somesa bahetisha nammwe embeera z'okuba nti amasomero mugajjabirizaako muluwummula naye era musala amagezi okulaba nti abaana baffe bagenda basoma ttaamu nnyingi, tutandikirewo okulaba nti ttaamu z'emirimu gy'amasomero. Gavumenti emaze okuweereza capitation grant